man thing, hit man thing, bad man thing, bad man thing. Kaulunga, bambili tatu mina funga. Hey, kaulunga, makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga, bambili tatu mina funga. Kaulunga, makeki kawa tatu nikipula.
Nakamarola, siyezi kuwa tu tribal. Luga jo ni pesa, buda jo mi ni tribal. Inaside kwa keja na maina na daikol. Wanjiru enda kinyiwa na daibol. Na mindio mesi, hakuna pass, mina funga. Hakuna rambe, misi olunga. All welcome, lakini si kwa chakula. Rada ni masociala, chorea jo machura. Iwa mada, shiro pale wa bebes kilo. Zika shika, zika nice, utaza ni zero. Hitman, badman, kare kotero biro. Kotero biro, kare kotero biro. Kema lang we, from dislikes and blue ticks. Tangu get a taco, wakadai ku get kiss. Tuli get us, sayi wana give this. Wana die bang na nimechit kuliko Netflix. Hey,
kaulunga, bambili tatu mina funga. Hey, kaulunga, makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga, bambili tatu mina funga. Kaulunga, makeki kawa tatu nikipula.
Kaulunga, eh, ni kaulunga. Cheki freshi luku mina dunga tu adida. Nikipiga show joma mgaozo wanawika. Sienda fiti jigi fiti zina die. Wote wakipula poko sexy wamevai. All I say is how are you, you can say you fine. Nimechanga mko kidai extra time. Zimesha lipuka, cheki flow kinuka. Watu wanabanjuka, wanashika ukuta. Ninjoki na nduta, wamejaza mafuta. Piga left, piga right uwezi daka. Top strike kila mtu anakatwa. Mina wache adi kipa amedata. Pull up with the gang, we real don dada. You can love it or you hate it, don't matter. Sikiza ngoma wezi toke ikibamba. Toka wabebe walibaki waki
Kaulunga, bambili tatu mina funga. Hey, kaulunga, makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga,
kaulunga,
bambili tatu mina funga.
Mina funga.
Kaulunga,
kaulunga,
makeki kawa tatu nikipula.
Nafunga tu mabao, anadhani mini wao. Kwanza vile imeweza wanafa kulipa dao. March kwenye beat kama fande ya jalipo. Wanafunika tu ngoma itabaki mmezikwa. Tingisha tu diaba usiokope kuzianika. Tupate kwa kiwanja tunatema siku banja. Amechora saba mina kuja tunaraba. Niite tu olunga nimekuja tu kufunga. Weka fiti mina dunga. Huyo ni wako mina sunda. Washa shada mina vuta. Toka runda hadi tao. Imebaki wa membao. Tarifondo tunamao. Tunazitoka tuwa dimoro. Nyo atiaji na wasoro. Itabaki mmeti. Weni mplay na pigwa zi. Dunga dunga kama B. Anapenda tuka D. Mina mpa double D. Toka doni hadi D.
Kaulunga, bambili tatu mina funga. Hey, kaulunga, makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga, bambili tatu mina funga. Kaulunga, makeki kawa tatu nikipula. Pula, pula.